Now my bird, you were my cashier, the one and only. Wanajifanya wana kumbe masmit. Kila siku natafuta nani hit. Mgongo wangu everyday wana ni hit. Fake smile, fake love wana ni hit. Wanajifanya wana kumbe masmit babu. Kila siku mina waza nana nipatabu. Oma nyingi ninapata kumbe wao ndio. Marafiki na mawifi wao ndio wana su. Mashemeji wanajua yote wao wana view. Wanajifanya nani penda kumbe wana play tu. Hata jina reni wote wana first. Besti wangu tu
Derek, merci beaucoup.